Okay. Amini kwa pa msewa wati ya pa mtoto wa njia ndoa. Ugo kwa mende biskuti ya chuma. We marota.
Emrati sound.
We basela gine mchangu kilo kole kikile wakina umili. We manya ukine mchangu kilo kole kikile wakina umili. Ikina upe kwa kisuri suri. Mkina upe kwa kisuri suri. Mkina upe kwa kisuri suri. Uwe basela gine mchangu kilo kole kikile wakina umili. Unabisha masharafu gari ya chupa. Gari ya chupa. Gari ya chupa. We wanjala gari ya chupa. Gari ya chupa. Jige chupa. Gari ya chupa. Gari ya chupa. Tuone gari ya chupa. We basela gine mchangu kilo kole kikile wakina umili. We manyau gine mchangu kilo kole kikile wakina umili. Ikina upepo wa kisuri suri. Mkina upepo wa kisuri suri. Mkina upepo wa kisuri suri. Uwe basela gine mchangu kilo kole kikile wakina umili. Ama chisi boti gine mchangu kilo kole kikile wakina umili. Oho. Amini kwa pa msewa wati ya pa mtoto wa njia ndoa. Goku wa mende biskuti ya chuma. Hebu wala tisa uni. Kanda tuone. Chuma kwa chuma cheche. Wenyu basheta ni mwadazimu kaingi ya chuma. When you bash it and you want to see you, we must say, like it in Tim, when you are in Tim, when you are money in Tim, when you are in Tim, we find out in Tim, you mama, you in Tim, we must say, like it in Tim, in Tim, we are unique in Tim, my blue key in Tim, in Tim, Timua, in Tim, we are not looking in Tim, my jangara in Tim, you like it in Tim, in Tim, Timua. Nalime watoto wa Brazil, watoto wa Kinondoni Moscow. Ana wabini wanajeshi wangu, watoto wa washa washa, watoto wa mpesa.
MRT Records.